kodi nkhani ya David pomwe anali pakati pa Filisiti idali motani? Lelo ndiye nkhani yathu yaikulu mprogramu yathu santhule Bible pomwe mbale Osman Chilola Manda akhale kutsogolera ku 1 Samuel chapter 29 tiyambira pa verse 1 ndi kupitira wanso mu chapter 30. Amene atsogolera kunkhani yonseyi ndi mbale Osman Chilola Manda amene sali tchalo ndithu mprogramu iyi pomwe timakhandi mwayi kusanthula buku lopatulika kuchipangano chakale kumaso chatsopano. Kaulendo ndithu otengerapo zaka zingapo koma ulendo wokondwetsa kwambiri Fatima santhula buku uli pang'ono. Kwa lero, tiye ntibwerewe mkani yathu ya 1 Samuel chapter 29.
Landirani moni inu okonedwa nzanga pa ulendo. Lelo, ndi tsiku lina labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa kuti tiyendere limodzi. Koma poyamba ndifuna ndikumbutse kuti, mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 27, verse 1, ndikulekeza verse 25 ya chapter 28. Mene tidakambirana kuti, Davide abwela ku dziko la Afilisti pamene Sauli apita kwa msing'anga ku Endori. Ndipo lero tikambirana kuchoka pa 1 Samuel 29, verse 1, ndikulekeza chapter 30, verse 31. Pamene tione za moyo wa Davide pakati pa Afilisti. Monga mujatida aona mu chapter 27, kuti Davide anakumudwa ndi kutanzeru chifukwa cha kulimba mtima kwa Sauli kuti amuphe. Ndiye pa chifukwa ichi Davide anaganiza zochoka ndi kupita kwa Afilisti. Koma ndifuna muone kuti Davide sana uzidwe kuti achoke mdziko lake monga muja anachitiraso Abraham. Ichi ndicho chofoka cha anthu awiriwa. Tsono muone kuti Davide akupita ku dziko la adani amtundu wake. Pamene Davide anakhala nthawi yayitali kumeneku, anapalana ubwezi ndi mfumu ya ku Gati wa Afilisti. Ndiye pamene nkhondo inabuka pakati pa Israel ndi Afilisti, Davide anakhala kakasi, chifukwa anali pa ubwezi ndi mfumu imodzi ya Afilisti. Koma chokondweletsa ndi chakuti, Mulungu analowelerapo, kote kuti anapewetsa Davide kuti asayambane kapena kuti asamenyane ndi mtundu wake. Apa tikuona kuti Mulungu anachita chinthu champhamvu zedi. Chifukwa Davide akanachita nkhondo imeneyi ndi mtundu wake, saka nayiwala moyo wake wonse. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumadziwa kuti ndikangati kamene Mulungu analowelerapo mmoyo wanu wa tsiku ndi tsiku? Taonani kuti nthawi zina ife timayenda kutali kupyola malire kapena kuti timasokera ndithu. Mwakutelo sitichita zomwe tiyenera kuchita kapena kulankhula. Mwanjira ina tikunena kuti Mulungu amatipewetsa muzoopsha zomwe sitikadayiwala moyo wathu wonse. Ndifuna muyang'ane mbuyo mwanu, kodi sipangakhale zinthu zina zimene mukukumbukira pano zimene zikanatha kuononga moyo wanu? Tsopano tiye tione moyo wa Davide pakati pa Afilisti, verse 1. Tsono Afilisti anasonkhanitsa makamu onse ku Afek, ndipo Aisraeli anamanga ku chitsime cha Jezreeli. Ndipo akalonga Afilisti ananyamuka ndi mazana awo ndi zikwi zawo, ndipo Davide ndi anthu ake ananyamuka ndi apambuyo pamodzi ndi Akisi. Mundima ino tikuona chithunzi chakuti pamene nkhondo inabuka, Davide anali nawo pakati pa Afilisti. Ndipo mafumu onse ya Afilisti anamuzindikira Davide, koma sana kondwe kuti akhale naye pa gulu limodzi. Ine sindidziwa mukadakhala inu, kodi mukadachita bwanji munthu amene wakhala mdani wanu nthawi yayitali, koma lero mwadzidzidzi akukhala kumbali yanu kuti akuthandizeni nkhondo? Ine ndikutha kuona kuti mukhoza kukhala ndi nkhawa kapena kuti simungamukhulupirire munthu ameneyo. Nkhani ngati iyi imachitikanso ngakhale moyo wathu wachikhristu, kuti munthu wina mwadzidzidzi akukhala bwezi lako. Umakhalabe ndi nkhawa kuti munthu ameneyo ali ndi cholinga chanji. Tentiroweni mu verse 3, mmene tiwona kuti Afilisti sakukhulupirira Davide kumenya ndi Israeli. Ndipo akalonga Afilisti anati, Aheberi awa achitanji pano? Ndipo Akisi ananena kwa akalonga Afilisti, uyu si Davide uja mnyamata wa Sauli, mfumu ya Israeli, amene wakhala nane masiku awa kapena zaka isi? ndipo sindinapeza kulakwa kwa iye, kuyambira tsiku lija anaphatikana nane kufikira lero. Pano, tikuona kuti Kisi, kalonga mmodzi wa Afilisiti, wapeza kuti Davide analibe chola kwa china chilichonse kwa iye, ndipo anali wokhulupirika. Tawi yoseyi wakala ali naye, popanda chovuta china. Okondedwa, ndifuna muone kuti, vuto mmoyo wathu wa Chikristu ndi kudelelana kapena kukaikirana kuti wina sanga chite kanthu kapena kulankhula kanthu kanzerwa. Koma Davide analibe mtima ngati umenewa. Kodi mumpingo mwanu muli bwanji? Kodi mulibe nkhani ngati iyi yodelela naye? Tentrone verse 4. Koma akalonga Afilisiti anapsha naye mtima na anena naye. Akalonga Afilisiti, bwezani munthu uyu, abwelere kumalo kwake kumene munamuyikako, asatsatire ife kunkhondo, kuti kunkhondoko angasanduke mdani wathu, pakuti uyu adzadziyanjanitsa ninji ndi mfumu yake. Sindi mitu ya anthu awa? Pano akalonga Afilisiti akupereka maganizo akuti Davide sayenera kupita nawo kunkhondo, chifukwa akhoza kuatembenukira ndi cholinga chakuti akondoletse ndi kudziyanjanitsa kwa mfumu Sauli. Kodi ino, maganizo anu ndi otani pankhani imeneyi? Ine ndikugwirizana nawo akalonga awa, chifukwa sanali kumudziwa Davide, ndipo sanalakwitse kuganiza motere. Tentiwa verse 5. Kodi uyu si Davide kodi amene anamthirira mang'ombe mmagulu awo kuti Sauli anapha zikwi zake? Koma Davide zikwi zake zankhani? Pano akalonga akuonetsa kumudziwa kwambiri Davide. Taonana akunena kuti uyu ndi Davide uja amene anali kumwimbira nyimbo yomutamanda iyeyu koposa Sauli. Ndiye ngati mungakumbukire chimenechi, tikupeza kuti akalonga awa anaganiza bwino, chifukwa anali kusunga mwana wamkango nyumba yawo. Komabe Akisi anali kumukhulupirira kwambiri Davide. Pano tikuphunzira kuti ndikovuta kukhulupirira kotheratu munthu amene anali mdani wako. Verse 6. Ndipo Akisi anayitana Davide nanena naye, pali Yehova wakhala wowongoka mtima, ndipo kutuluka kwako ndi kubwera kwako pamodzi ndi ine mgulumo kundikomera, pakuti sindinaona choyipa mwa iwe kufikira lero. Koma akalongawo sakukomera mtima, chifukwa chake bwerera umuke muntendere kuti angayipidwe mtima nawe akalonga Afilisiti. Pano ganizo la Akisi lakanidwa, ndipo ganizo la gulu la akalonga ndi limene lichitike pano, kutanthauza kuti Davide saminya nawo nkhondo ndipo ayenera kubwerera kumene anali kukhala. Tsono Akisi pofuna kuti pakhale mgwirizano ndi akalonga anzake, anamuyitana Davide ndi kumuwuza kuti abwerere. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna muone chinthu ichi kuti chachokera kwa Mulungu kuletsa Davide kuti asaminyane nawo abale wake. Pano ndifuna tiphunzire kuti chikonzero cha Mulungu ndi chodabwitsa kwambiri, monga tidaonanso zomwe Yosefe adanena kwa abale wake pa Genesis 50 verse 20, pamene adanena mawu akuti, koma inu munandipangira ine choyipa, koma Mulungu anachipangira chabwino kuti kuchitike monga lero, kupulumutsa amoyo anthu ambiri. Mawu awa ndi amene akutilimbikitsa kuti nthawi ina chimaoneka choyipa, koma chimakhala ndi chotsatira chabwino patsogolo pakepo. Verse 8. Ndipo Davide ananena ndi Akisi, koma ndinachitanji? Ndipo munapeza chiyani mnyamata wanu nthawi yonse ndili pamaso panu kufikira lero, kuti sindingapite kukaponya nkhondo ndi adani ambuye wanga mfumu? Tsono mundima ino ndifuna tione kuti ngakhale kuti mfumu Sauli anali mdani wa Davide, koma kunali kovuta kuti Davide amenyane ndi anthu amtundu wake. Koma Davide anaonetsa kuti chikhulupiriro chake chinali kuchepa pamene anatuluka mdziko lake, ndipo kukuonetsa kutuluka pa chifuniro cha Mulungu kumene iye anachita. Tsono mchitidwe uwu ndi umene unatsegula khomo la uchimo mwa Davide. Tsono ndifuna kutsindika pakuti mwana wa Mulungu amaloyerera ndithu, koma satayika kotheratu. Tere amakumana kapena kuti amalowa muzovuta ndithu. Ichi ndi chimene taona mwa Davide kuti atachoka pa chifuniro cha Mulungu anali pafupi kuti alowe mutchimo lomwe linali lopsha kwambiri. Tentilowene mu verse 11. Chomwecho Davide analawirira iye ndi anthu ake kuti amuke mmawa ndi kubwera ku dziko la Afilisiti. Ndipo Afilisiti anakwera ku Jezreel. Ndiye pamene Afilisiti akupita ku Jezreel, Davide ndi anyamata wake akubwerera ku malo awo aku dziko lake. Ine ndikutha kuona kuti Davide akubwerera ndi mtendere, ndipo akuyamika Mulungu chifukwa wamupulumutsa ku maeselo akulu. Taonani kuti Davide sanalakwire bwenzi lake mfumu Akisi, komanso nthawi yomweyo sanalakwire mtundu wake wa Israeli. Haleluya. Koma pamene akubwerera ku nyumba kwawo, tikuona kuti sakalandiridwa monga mujezinali pamene anapha Goliata. Tenditaona chimene ichi pa verse pa chapter 30 verse 1 mpaka 17. Mene tiona kuti Davide amenya nkhondo ndi Amaleki chifukwa chowononga Zikilaga. Tsono taonani pamene Davide anali kubwerera ku Zikilaga, anakapeza kuti mdani wawo amene ali Amaleki analowa mdziko la Afilisiti, ndipo anali atawononga Zikilaga. Tentioneni nkhani yonseyi kuyambira verse 1. Ndipo kunali pakufika Davide ndi anthu ake ku Zikilaga tsiku lachitatu, Amaleki adaponya nkhondo yovumbulukira kummwera ndi ku Zikilaga, nathyola Zikilaga nautentha ndi moto, nagwira akazi ndi wonse anali momwemo, akulu ndi ang'ono, sanapha mmodzi koma anawatenga naamuka. Ndipo pamene Davide ndi anthu ake anafika ku mudziko, onani unatenthedwa ndi moto, ndi akazi awo ndi ana awo, amuna ndi akazi anatengedwa ukapolo. Pano taonani mmene zinthu zili tsopano. Davide ndi anyamata wake anali kuyembekeza kukalandilidwa ndi mabanja wawo, koma mwachisoni anakapeza akazi wawo pamodzi ndi ana wawo onse atatengedwa ndi Amaleki pamene nyumba zawo zonse zinali zitatetedwa. Davide ndi anyamata wake ali kakasi tsopano kusowa chochita, ndipo amaganizira kuti ana ndi akazi wawo onse anali ataphedwa kale. Verse 4. Ndipo Davide ndi anthu ake amene anali naye anakweza mawu awo nalira misozi kufikira analibe mphamvu yakuliranso. Ndipo akazi awiri a Davide anatengedwa ukapolo, Ahinoam wa ku Jezreel ndi Abigeli mkazi wa Nabala wa ku Karimeli. Pano Davide wakumana ndi zoopsa kwambiri, komanso zopweteka mtima. Taonani kuti pakati pa anthu amene atengedwa au kapolowa pali mkazi wa Davide wokondedwa kwambiri amene ali Abigaeli. Ndifuna ndikumbutseni kuti Abigaeli ndi mkazi uja anakwatiwa ndi munthu wolemera wotchedwa Nabala amene dzina lake litanthauza kupusa. Ndipo atamwalira Nabala ndi pamene Davide anakwatira Abigaeli. Uyu ndiye mkazi amene anamukonda kwambiri chifukwa anali mdaliso wa Davide. Okondedwa, ndifuna ndifunse inu kuti kodi akazi wanu kaya amuna wanu ndi mdaliso pa nyumba yanuyo? Verse 6. Ndipo Davide anadololoka kwambiri pakuti anthu ananena zakumponya iye miyala, pakuti mtima wawo wanthu wonse unali ndi chisoni Yesu chifukwa cha wana wake amuna ndi akazi. Koma Davide anadzilimbikitsa mwa Yehova Mulungu wake. Haleluya. Mundime ino tikuona kuti Davide ndi wokumudwa kwambiri chifukwa chakuti anthu anafuna kumuponya miyala. Anthu awa akuyika cholakwa chonse pa Davide chifukwa chakuti ndi amene anawatenga kuwachotsa ku Zikilaga ndi kutsatira Afilisiti kuti akamenye nkhondo. Anthu ambiri amadziwa Davide ngati mbusa wa nkhosa amene anapha Goliati. Komanso amamudziwa ndi nkhani yoyipa yachigololo ndi Batisiba. Tuna mwina nkufusa kuti, kodi nkani ya bwela bwanji pano. Yanko ndila kuti, ndifuna inu ndine tuone Davide ngati muntu ndithu, amene anapanga zoyipa, monga inu ndine tingapange masiku ano. Ndiye monga muntu, Davide anachitadi uchimo wambiri. Pano tikuona uchimo mene anachita pochoka ku Israel ndi kukakhala pakati pa Afilisti. Tsono tonani pano anthu ake akufuna kumuponya miyala chifukwa cha wana wawo, popeza amaganiza kuti akazi wawo onse anali ataphedwa. Tele tikutha kuona kuti Davide ali pampanipani pano, popeza ali ndi chisoni akazi wake atatengedwa, komanso anthu ake akufuna kumuponya miyala chifukwa cha wokondedwa wawo amene anatengedwa ukapolo. Taonani tsono mawu amene Davide akunena ndi wakuti anadzilimbikitsa mwa Yehova Mulungu wake. Asanka, awa ndiwo mawu okondweretsa kwambiri, komanso mawu ochititsa chidwi. Okondedwa anzanga paulendo, tiyenera kudziwa kuti pali nyengo zina mmoyo wathu zimene sizibala chipatso chabwino, kapena kuti nyengo zimene sizibala chipatso cha mtendere. Palisu nyengo zina zomwe munthu amapezeka ali mnyengo ya mdima, monga mwa nyengo yomwe Davide walowamo pakali pano, nyengo yomwe mulibe chothandiza china chilichonse. Kodi muganiza kuti tikhoza kutani pamenepa? Kodi tikumudwe? Kodi tileke kumkhulupirira Mulungu? Okondedwa, ndifuna ndikulimbikitsani kuti tiyenera kudzilimbikitsa mwa Yehova Mulungu wathu. Kutanthauza kuti inu ndine tiyenera kuyang'ana kwa Yehova. Iyi ndiyo nthawi yomwe Yehova amafuna kudzionetsera yekha kwa inu ndine. Tsono taonani Davide analemba masalimu ambiri olemekeza Mulungu makamaka mnthawi iyi imene inali yovuta ku moyo wake. Ndiye pa masalimu 149 ndi pamene Davide akulemba kuti Yehova ndiye wabwino, ndipo akupitiriza kunena kuti Yehova achitira chokoma chonse ndi soni zokoma zake zigwira ntchito zake zonse. Anzanga, kodi inu mumathawira kwa ndani pamene muli kuyenda mu mdima wa dziko lapansi? Verse 7, Davide anena ndi Abiatara wansembeyo mwana wa Ahimelech, unditengere kuno effort. Abiatara anabwera ndi effort kwa Davide. Davide pano akuitanitsa chovala cha wansembe chotchedwa effort. Ichi ndi chovala chimene wansembe amagwiritsa ntchito pa pemphero. Tonani kuti pa mapewa pake pa chovala chimenechi panali miyala iwiri, pomwe panalembedwa mayina asanu ndi limodzi pa mwala umodzi ndi maina asanu ndi limodzi pa malawi nawo. Wasembe wankulu ndi amene amavala chovala chimenechi pamene anali kulowa mchipinda mmene anamapempherera mafuko onse a Israeli amene anali kunyamula nthawi imeneyo pa mapewa wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndi chithunzi cha mbuye wathu Yesu Kristu kuti amatipempherera ife nthawi yonse. Takumbukirani mbiri ya mbusa wabwino amene anataya moyo wake chifukwa cha nkhosa yotayika imodzi. Amene atayipeza anayiseza pa mapewa wake. Pano tikutsindika kuti Ambuye Yesu ngati mbusa wabwino sasamalira kuti ndiwe wotani, kaya umachokera kuti, kaya umachita chiyani. Iye alibe nazo ntchito, koma ali wokonzeka kukatenga inu kuti mubwere kwa iye. Tamvani mawu apa Hebrews 7 verse 25 amene akunena kuti kuchokera kumweko akhoza kupulumutsa konse konse iwo akuyandikira kwa Mulungu wa iye, popeza ali nawo moyo wake chikhalire kwa wopembedzera iwo. Verse 8, ndipo Davide anafunsira kwa Yehova naati, ndikalondola khamulo ndidzalipeza kodi? Ndipo anamuyankha kuti londola, pakuti zoonadi udzalapeza ndikulanditsa zonse. Davide mundima ino wavala ifod, chovala cha pemphero, ndipo anapita kwa Ambuye kukafusira choti achite. Taonani iye analankhula ndi wansembe wankulu, iye amene ali mʼbusa wake kuti amtsogolere njira yo yachoonadi. Anzanga, kodi inu mtsogoleri wanu ndani pamene muli pamavuto ngati awa? Taonani Davide anapita kwa Mulungu, ndipo Mulunguyo anamulimbikitsa kuti athamangire adani wake. Verse 9. Chomwecho Davide anamuka, iye ndi anthu 600 anali naye, nafika ku kantsinje Besori. Pamenepo anatsala vena. Ndipo Davide anawalondola, iye ndi anthu 400, koma anthu 200 anatsala mbuyo chifukwa analema osakhoza kuwoloka kantsinje ka Besori. Ndiye nkhani ili pano ndi yakuti asilikali a Amaleki anatenga china chilichonse kuphatikiza chakudya cha Israeli. Ichi ndi chimene chinapangisa kufoka kwa nyamata a Davide. Tiyale pano Davide watenga asilikali okwanira 400. Pamene asilikali 200 nda amene afoka kwambiri chifukwa cha mtunda umene anayenda, komanso chifukwa cha njala. Komanso mwina tikhoza kuonjezera kuti anali atafoka kwambiri komanso chifukwa cha chisoni chimene anadzazidwa nacho makamaka poganizira mabanja wawo popeza anali atatengedwa ukapolo. Ndipo kunali kosatheka kuti ayendeswe mtunda wina wautali. Verse 11. Ndipo ena anapeza mwa Igupto kuthengo, nabwera naye kwa Davide, nampatsa chakudya, nadya iye, nampatsanso madzi kumwa, nampatsanso chigampho cha ntchintchi cha nkhuyu ndi ntchintchi ziwiri za mpesa. Ndipo atadya, moyo wake unabweranso mwa iye, pakuti adagona masiku atatu ndi usiku wawo osadya chakudya osamwa madzi. Nkhani iyi ndi amuya a Igupto amene anamutola panjira pamene Davide ndi anyamata wake anamupeza pamene anali kulondola adani wawo. Munthu uyu anali kudwala, ndipo anali kapolo wa mmodzi mwa atsogoleri a nkhondo a Amaleki. Ndipo pamene kapolo uyu anadwala, anangomusiya panjira kuti afere pomwepo. Tsono ngakhale maganizo a Davide anali pa adani wake, anayenera kuyamba wayang'anira ndi kuvetsera kwa kapolo uja. Tele Davide afuna kuvetsera kumwa adani wake wali. Ndiye pano Davide akuzidwa kuti adzadziwa kumene kuli adani wake ngati atalonjeza kusunga chisisi osamuulula komanso osamutumiza kapolo uja kwa mbuye wake. Tsono kapolo uja wayamba kumuza Davide kumene kuli adani wake, ndi mmene anaonongera mudzi wa Ziklag. Ndiye pano Davide akutira nkhondo yodzidzimutsa pa Amaleki amene anali kupumula komanso anali kusangalala chifukwa cha zofunkha zomwe anapeza ku nkhondo kuja. Verse 16. Ndipo pamene anatsika naye, onani iwo anabalalika apo ponse anali nkudya ndi kumwa ndi kudyerera chifukwa cha zofunkha zambiri anazitenga ku dziko la Afilisiti ndi dziko la Yuda. Ndipo Davide anawakantha kuyambira madzulo kufikira usiku wa mmawa wake. Ndipo panalibe munthu mmodzi wa iwo anapulumuka, koma anyamata 400 oberekeka pangamira na athawa. Pano Davide watira nkhondo yodzidzimutsa, ndipo wakantha Amaleki onse kupatula anyamata 400 amene anali pangamira ndiwo amene anathawa. Pamene nkhondo inatha, Davide anabwera ku Ziklag pamodzi ndi akazi ndi ana wawo ndi zoweta zawo zonse zimene zinatengedwa. Ndiye pamene anali kubwerera kwawo, panali mkangano pakati pa anyamata a Davide. Iwo amanena kuti, kodi anyamata aja amene sanapite nawo ku nkhondo, kodi akawagawirako zofunkha za ku nkhondo uku? Tele pamene tikumaliza, ndifuna tione lamulo lomwe anakhazikitsa Davide limene linaonetsa kuti Davide ndi munthu amene Mulungu akhoza kumugwiritsa ntchito ndithu. Taonani Davide akunena kuti anyamata aja 200 amene anatsalira pa Ziklag agawane nawo zofunkha zawo moyenerana chifukwa chakuti iwo ndi amene anasunga ndi kusamalira katundu wawo pa Ziklag. Tsono ichi ndicho chilungamo chimene Davide anaonetsa. Ine sindidziwa chilungamo chanu, makamaka pankhani ngati imeneyi chikadakhala chotani. Mwanjira ine tukunena kuti mukada weruza bwanje nkhani imene. Lelo tileke zapano. Koma ndikumbutse kuti timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 29 verse 1 telekeza chapter 30 verse 31. Pamene taona moyo wa Davide pakati pa Afilisti. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Amen. Zimu wambini mbale Osman. Chilola manda hapo tsugulera kusantula 1 Samuel chapter 29. Ndipo nalo 1 chapter 30. Kwa toto mprogramme ya tutsatira tiza pitiza sopo mwe. Telekezira hapa mu 1 Samuel chapter 31. Tamva zambili za David pakati pa Afilisiti. Ambuye akudalitseni pomwe mulinga lila kumaso makamaka uchitapuka anthu pazumwe mapunzira mu programu ya tisantule Bible. Tidzibitseni ndi manganzanu kamina maumboni wanu potile mbira kalata ku tisantule Bible box 52 Lilongwe. Tisantule Bible box 52 Lilongwe. Akama SMS ndi 083-500-222. 083-500-222. Ndipo akala ma email ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ini ndadala zaidi kuti nalimodzi mprogramu iyi. Ambuye akudalitseni.